tisqaba dadku tiksadaayo taab iyo aqoomba aqoomba ay talo tartamaya dadku tiksadaayo taab iyo aqoomba aqoomba inta loo tartamaya qalbigii ku tabaya nafta lagu tolaayo ilma toosanaaniyo
shadi so Oh, so my poor, how about I be out of your heart?